trying to get a lip of money. M-O-N-E-Y. Get a Benz and not a Nissan Sunny. Please don't ask me why. Come me search from the bottom of my heart, stepper. Come me search from the bottom of my heart, stepper. I was struggling and life was a hard pepper. So we start from zero, burn like Nero.
Many names.
Let me break it down and tell you how I made it. I tell you how I did it. Hini copy paste city. Na bank kama river. Deli na ringa. Na live kama king. Chiju yaka something. Mashamba, manyumba, magari.
Okay.
Kupati wa super kubali ni mambo na profit na ball na profit shinda hapo kidhani tunashindana shinda hapo kidhani tutabishana shinda hapo kidhani atinda kungoja kashanga tena sana kipatanisha jitoa hustle bila pressure usiongezwe maji usi miss hustle kama sport pesa
okay nani ana swali wewe
na jeni ki make it na sina raha
ongeza Mungu msupa na utashangaa.
Swali ingine? Wewe?
Yeah, na mbona squeeze ino slide excess?
Ha, kasi excess erikae sasa, we shinda hapo.
Ai,
kuda,
mwacheni, mwacheni, mweke chini.
Nini, nini,
nini? We just tryna get holy pa money. M-O-N-E-Y. Get a Benz and not a Nissan Sunny. Please don't ask me why. Come search from the bottom of my heart, stepper. Come search from the bottom of my heart, stepper. I was struggling and life was a hard pepper. So we start from zero, burn like Nero.
Life ni acting, play ya ko role. Tafuta dope, ya ball. Ni vibe, my pickup, na easy pickup lines. The money ko sick, the money get paid. Hata ukiuliza who is the sickest MC, utambiwa MVI, MVI. Na the World Health Organization. Tafuta connections, mob kama 911, deal CYY. Life isi kuchanganye kama cocktail. Avoid negativity. Kwa life, kamsa ya kuna HIV. Kuwa open minded, kamsa nafanywa surgery ya brain. Weave wachia cane. Always kumbuka God, uskwe na I don't mind. Ka Egyptians, enzi za Pharaoh. Hustle ikijipa kumbuka mapero. Life ikikuwa hard, kuwa hard. Usikuwe kamse homosexual mekutana na dem. Ukisha make it, usikuwe mti aji. Kazi le jogo za ocha, patia wengine chance. We hustle, hata wakupake matope usi get mad. Ka yule chizi wa mta, camouflage kwa mahaters. Usikuwe spotted kama leopard. Keep your game clean kama dem ameva leopard.
We just tryna get a lip of money.
Money.
M-O-N-E-Y.
Why?
Get a Benz and not a Nissan Sunny.
Sunny.
Please don't ask me why.
Why?
Come search from the bottom of my heart, stepper. Come search from the bottom of my heart, stepper. I was struggling and life was a hard pepper. So we start from zero, one like Nero.
Yeah. Divide minus is your expense, add multiply is your savings. The formula ya success. Maybe reason iko broke, nimekuwa nikipay attention. Ka haulipi door, kuna haja gani unipe job? Ka unipi job, bona unipe excuses mob? Let's talk man to man, tutaelewana. Ka ni hustle, I build a castle kama sako. Give me support hapo, itakuwa poa. Una goods, naeza deliver. Hauna tools, naeza lipa. Na ka hauna chums, naeza rivers. Kwangu, hakuna room ya kuget mix up. Bano,
yeah, hapo sawa.